Download kupitia pdjtv.com.
Yeah. Swag City.
Yo Rashi, yo Rashi.
Dubu.
Is money again.
Some toffee.
Kila siku na tena kila saa, kila nyakati na mwomba sana ya ani blessing iweze kuwa star, mambo yangu yaweze tapaka. Chaguo langu wa peke yangu, nivumilie usiwambie bado napambana.
Je, oya wanangu, wanangu, tulipotoka noma simu najua mazee, kula ilikuwa shida, hata kulala shida. Mademu kwetu suna kuta ulikwenda na midesu, najua nguvu kazi kupambana. Liwake siku hata likiwaka mchana, kweli kwa ngoli paka Yesu asema pana. Umbuzi umbuzi, undama ndama, ipo siku tutajipata, tutakula chipsi na bata. Vipi mshikaki unautaka, unautaka, unautaka. Eti bidad, eti anautaka, eti anautaka. Mshikaki, eti anautaka, anautaka, anautaka.
I'm a superstar, superstar.
Praise me, touch me, oh oh oh, yeah. Izunzu manzoro, sija umbo na uchoyo, nime umbo na moyo.
Moyo, moyo kupambana,
kupambana na changamoto, mengi mateso, na izi haso, Mungu msoto. Ah, oh, ndoto yangu moja, nataka kuja kuwa
superstar.
Superstar, I'm a superstar.